dajimsafi.com My people call me money. Oh la la la. Ah.
Sanfi on the
beat. Na ona nimempata. Acha leo niwaambie. Na mimi napendwa. Oh baby.
Yeah.